kuma baby nemenye Martin Kays nze simanyi chende kuwa kubino byonkoledde tata zani atakwebaza bingi byonkolera entalo nonwanira abalabe nobamponya bangi bali kubitanda eyo abamu bafiridwa babwe tata yegwa nkumye ebinumba ekiro tata nolwanisa nze ndi ku mavivi sima yegwa nkuma odunda mu byonna byokola ndi ku mavivi nemenye tondekerera tata ndi ku mavivi nemenye byenkoze mbikoze mavivi nemenye nemuguno mmere mulamutata ku mavivi nemenye abalogoka batambule abisiga mukama tuwangule abakulwanisa baleke leka mukama erake wabakuyisiza muguno omwaka nokujja gamba nago ngutwala abaana bamukama tetuwangulwa n'omwana wa nuupu namuwangusa abadde basala wamujja kwetuka eriso lya mukama tulizanyisa byonna byokola biraba ebyo byokola munzikiza olinda lumuwe binafuluka ojja kwejjusa olunaku byonnabyokola ndi ku mavivi nemenye tondekerera tata ku mavivi nemenye byenkoze mbikoze mavivi nemenye nemuguno mmere mulamutata ku mavivi nemenye nkusaba oteeke mu boyita abaana bo nemenye nkusobeza bingi nnyo tata nemenye abalwadde bangi abali mu malwaliro kwebaza kitange sirimu abo ndi ku mavivi nemenye nzani atuse wano ndi ku mavivi nemenye tata obadde nange ndi ku mavivi nemenye nzani tata ndi ku mavivi nemenye obadde nange.